ne yeso ni e piny ka ne owuotho e dho nam. Ji mang'eny nosudo ire nikech nochango jomatuo gi rang'onde gi muofni. Ne opuonjogi weche mathoth konyisogi kaka Nyasaye oherogi. Kane ogik ang'ich welo, nodhi loka e yie kod jopuonjrene. Yesu nool bende kosepuonjo ogendini mang'eny. Nodhi nindo e pier yie. Eka yamo mathoth nobiro gi ahiti mang'ongo. Apaka madongo nogoyo yie, to pi nopong'o yie. To jopuonjrene noluor ahinya nikech yamo nomedore ameda. To Yesu nonindo kendo jopuonjrene nodhier. Negisudo ire, negichiewe, negiywak, "Ruoth, Ruoth, watho, watho, reswa." Yesu noneno apaka madongo, nowacho nigi, "Uluor nang'o?" Mi noa malo mokwero yembe gi nam mowacho, "Ling, pie." Gikanyono duto nokwe thi. Yamo nogik, apaka norumo, ahiti nokwe. Duto nokwe kendo nopie. Noresogi, mi Yesu noluwo ni jopuonjrene, "Uluor nang'o? Pok uyie koso?" To gin ne giwuoro ka nam kod yamo owinje. Kata kamano, Yesu nyalo duto nikech en Nyasaye. Ngimawa bende obet kaka yamo maduong' kendo wan kod luoro. Kitap Nyasaye wacho, "Yie kuom Ruoth Yesu Kristo eka nikuo." Yesu nobiro e piny ka mondo oreswa e richowa. Mondo wang'e Nyasaye kendo wabed gi kwe e chunywa. Idwaro mondo oresi e richoni koso? Lame kiwacho, "Nyasacha, wara e richona kendo keta abed nyathini chutho." Nibed gi kwe chunyi. Mi kik iluor kendo, nikech nobed kodi pile. Noriti kendo nokonyi e chandruok duto. Eka chieng' mangimani ogik e piny ka, noteri gi kwe nyaka e polo.
Iliyo richona.